Wacha niseme, nimekumbwa na fumbo lisilo niondoke. Matabu nazamia mie nisizo niomba radhi. Wacha niseme, nimefuata menendo yasiyo nipali. Ufukara kila kona nisizo niweka hifadhi. Yani nimetua sijilaumu kutokea kinamam au mizimu kichofanikiwa yanimaliza. Yani nimetua sijindi za bomba za masikini, maana hata nikijaribu huko nasoza nifuata. Mola nakuomba kama bado ningali tena ishapa angalau. Mola nakuomba kama bado ningalisa tena ishapa angalau nisikike, maana nona majabu imebaki bila kusema aibu. Wanicheka matabu, nona majabu imebaki bila kusema aibu. Nimeridhi tabu, nipesikie namba ninene nawe.
Boy, baby, I wanna rock you, man.